yande joni wittodi emin tagi sappo e joyi studio kalangu nani habaruji ɗinni imin Oumarou janganta o. Leyɗe duniyaru hannde tati e lewru décembre hitaande duuɓi aɗiɗe sappo e jeetati ɓe juuli ñalaane ittanaaɗeɓe lartuɓe nder jaajirka leyɗe duniyaru. Hannde ni pottal fuɗɗama noon ni wuro kato vicci noon ni leydi Pologne noon ni batu noga e nayo ɓuru noon ni koɓe gonɓe gaɗa wakkati warde wakkati ɗum ɗo kole e duniyaru noon ganduruyodidde e laddeji e jaaye noon ni. ɗum ɗoni fa hankkasa yewtere men pindinol hannde ni yecceta ko nani nane min jahatana wuro Agadez noon ni to larɗo ɓe ne juula amma eɓe tawra e saɗarma noon ni hano wonɓe gumɓe e fa hankkasa mbiyen ni luttuɓe noon ni tokkonɓe ni nano ko Anice Karim waddani min. non noon ni hannde ni altine tati e lewru hano décembre noon ni hitaane duuɓi aɗiɗe sappo e jeetati leyɗe duniyaru juuli ñalaande nden noon ni ɗum ɗo hoore haala kan woni larɗuɓe ɓe kooƴe hano ɓe kokke ɓe keƴa ko e maɓɓe noon ni ɓe tabbintina e fa hankkasen e ponne ɗum ɗo waɗi ni nder laawol gotolgol ni hoorejo larɗuɓe leydi Niger noon ni watti daane yaago e hooreɓe leydi Niger noon ni teddina hano aadiji ko e koƴanta larɗuɓe noon ni dow talkuru kiite leydi men noon ni hano ɗatol capanɗe ɗiɗi e ɗiɗi capanɗe ɗiɗi e jeego o noon ni wakkati on ɗon ni hoorejo larɗuɓe noon ni Siddo Hunuhu Oumarou hano o fantini bandimin Diallo Kenda.
Le gouvernement nigérien doit
gomnati leydi Niger hanana yottina aadi mo hooƴi gam ɗowtanade laabi jinganoji hakkeji laɗɗuɓe ko dewtere laamu leydi ɗatol nogay e ɗiɗi nogay e jeegaɓol mbi ɓurdindinol e famɗinede to waɗe yaade to nimɓe larɗuɓe ɓen. Min jiɗanana laabi goti ɗin tokke himɓe ujunaji kemi jeɗɗo e lasoji nayyi e sappo e joyo woni larɗuɓe ley leydi Niger. So ƴewama dow hemre ɓen fu nayyi woni larɗuɓe dow hemre mabɓe du tato tan woodi janguɓe woodi hannde miɗen godi yimɓe larɗuɓe janguɓe ɓe gatta ka kunta nder lawol jande tawi du ɗuɗal amin fuu talkaku tawdam gere gatta ka ba kunta dimma gattol amin nder golle do hemre fuu nimɓe joyo min kandi gomnati jamri e majjum jonka tomi gatta noddangal amin ni woni to campaniji gonɗi e jonde hooremum kanƴin tawta ko watto golloɓe hemre a yiita neɗɗo larɗuɗo ba goto tawaɗo nder
mabɓe.
Nder commune mo Agadez ni ko watta hano larɗuɓe nogay e joo kamɓe noon ni keɓana hano golle noon ni koɓe gatta ɗum ɗo ndeni ƴeewawa gollawol hano barke ñalane ittanaɓe larɗuɓe leydi men duniyaru noon ni leyɗe duniyaru gollawol no waɗa hano garbiñol ngol ɓuytoro wakkati on ɗo ni risa hano feltu maire mo wuro hano Agadez noon ni yewtidi e bandimin Moussa Mamman.
La commune déjà applique la
mairie amin no gollide he lawol laamu leydi biungol to campani no tefo golloɓe hemre to joɓen fu no kani ade der himɓe janguɓe tawraɓe laru mairie amin no gollide laabi ɗiɗu gam hokkude ɓe sa'a heɓude to nangi misali ɗo dow laabi laaɓal huɓere amin nden dow himɓe hemre laso ɓen fu no iri himɓe ɓe gam no hani wi'e ɓe keeɓi gollal ɓe acci garbinu no hani du wi'e gollal gal ɓe kokkagal laato gollal dumotogal
gam barke ni ñalane ittanane hano wonduɓe hano laru noon ni nder leyɗe duniyaru hano jaadimin Diallo Kenda noon o yilake ɗo nder galluñomeyi ɗum ɗo o yewti ɗo e hano goduɓe laru noon ni ɓen ɗo ɓe gaɗan kulle maɓɓe noon ni ɗum ɗo gam himɓe jaaha cuuɗa wakkati on ɗon ni golle junngo kamɓe gatta ñootowo goto o yewtidi e makko wode hako ƴewatta hano fi ñalane nden ɗo
Mariam Boubacar Yakuba debbo bonguɗo noon ñootowo nder atelier ñoogol kanko e rewɓe bonguɓe joogom duuɓi sappo e tati ni dara kaddule sukaaɓe e ñoogol rewɓe ɓe gatta Mariama oodu ni no woytoro rafi luumaako are ɗe ɓe goni ɓe ɓe gaɗa omo watta du daane e ardiɓe hawju laabi yahdu yeeso larɗuɓe
anndi gollal ndeni a fuɗɗiingal a yiɗa accaangal de coggu ni woni wala kulle amin ƴaadaaki dey soodataaki hano jom misaali kolte sukaaɓe ɗimin gatta min pittane butigiyal to min njarata ɗin min gaɗane ɗo goynaaki are amin ɗe na luumaako daraaji ko hôpital ɓe kokkamin min ñootaɗe
madan garba ramu arɗiɗo sarusi ministére kawjiɗo sigilaji yahdu yeeso larɗuɓe wakkati ƴamano wi'i ko nder balɗe garoje kan en gaɗan hawrine mawnugom ko watta ɗum singi laabi heɓande are maɓɓe luumaku
parmi leur
kawrital amin gal tefi lawol gan joddingo labi di gan hebango sadarmaaji mabbe mosola delle portal mabbe gal do sadarmaaji kulle de be gatta ko sottaake no debbo gon fantini der portal gal labi do no ciawtinti ko ciewata fi kulle mabbe de ko lardube gatta gamin ko kadi darja
vraiment les utiliser
hanono madan garbara mu haliri dum hawrina mabbe de ni nay yaade jo lewru december hitan dub ujuna di de sappo e jeetati watti
Mbato la wan noga e nanya buru non niu ko portal mangal ko leide hanu duniaru noni do fi duru idigo e lade e jaye noni futama handen do noni uro. Hanu bie ni uro kato vis noni, undo uro kato vis noni hanu leidi hanu polonyo. Undo portal gal noni no hokambe la wal noni bejaha bejecho do kule ke udedei wakati ondo ni portal gal wali wakati. Ko himbe gono yamtu adira noni hanu haurinde jimape di no ya hanyeso na no ino wakati ondo ni bie ni bandimin hanu asumana shina umotawatro portal.
Tamudo duru didde mo ino ladde e jaye dubi mun tatini illa hawrino COP 21 wadanodo ton Paris leydi Faransi hande mballi himbe peewi warbe to hawrino COP 24 beedu illa pelle tawade der durogon warda ardibe hawju durogon wala mo hollay ko tamude de dum hakkilaki sama dubi didi duni illa ko leydi Etats-Unis ittuno jungum dum walana ni dum memmenta andaka futo durogo faada kadandu cubakka to wicci to kampani ji mawdi burdu bonnude ladde e jaye tawa e gida wobbe dum jukkitidde habdunon dum du wadi ko wobbe mili to ka en garu COP 23 hawrine rawani wada none dendu himbe cankitoraaki weltare gan hano cocoraaki ni heba der durugo bani du ko dum wi'i ceede mawde gattete der durugo ko watta illa hitaande dubu ujuna didde e laso leydi futawani der durugo fudda gollididde laabi cigilaadi din dum wada der hawrine dedu fille battitol bakaji bani ko der leede gom diyan yoro gululadde bonnini sanne misali do der leedi Niger hikka wala himbe ujunaaji kemi dido be bonondaaji diyan hewti
Portal gal no yottoto faabi en ni sappo nay lewru december nonni hano lewru duma gonden der mun min tinnoto do minen kokka habaru nonni do portal mangal gal habaru himbe leedi me he habaru himbe leedi men Niger jeb to portal gal nonni dun do himbe hano kebi sadarma nonni gombe hano nyire mayo yago bi en nyire mayo nonni dun do har ko ciewata hano nyande hano alal bittido nonni dun do har ko ciewata hano sadarma o ko kebi hite gen no yahano warta no kuje gondo hano geta jama hano be galange nonni dun do har ko ciewata kan woni nyire mayo hadde gallu nyeme der gallu nyeme do so heti labiri nonni wakati on do ni kampani mo Niger lako nonni holli wiide har ko ciewata sadarma o nonni hano kulle mabbe gombe gonbe moddina dun do ni haro centre hano to deble wuro nonni jangete nonni e fina tawa nonni do halaji hano mawbe nonni ko hokkata tarifa nonni hano centre ko etti selto nonni handen hunni hano duubi mabbe chapande joy e singede nonni batu gudo hano do der gallu nyume kan dum wada ha hore hala kan woni hano hitane duubi gudene chapande jeego e jeetati warande bi ni duubira ide sappo e jetat noni duubi chapande joyni ko be gonbe golla do fina tawaji leede men balebe noni dimma ko ki keptol gol ni ke bangol hano wakati on don ni barnaji ke solo o hokki hano kanko ni kawjudo filla habaru hano centre on nani ko halani bandimin Omar Hamma
le secteur a été créé effectivement
duubi chapande joyni ko do singa dum dun na fedde UNESCO singedo dum gollata nana do tarikiji kaletedi yaade yeso du sudu seltondu no wada lawol mun sappo ena do sigila kawrital leede Afrika nangude jondu min jaajina golleji amin do hunde fuka jeto fina tawa Afrika e taykay ko atte do demde wodi di min tokkitito e gollude do tarikiji kaletedi do Afrika e taykay kikin ko min kebi dum duudi min gadan dimma ko sudu ndu singa warde hande mido wawi wiide du min kebi adude kase tuji kewdi do daade ko watta ujunaji hande ko rata tarikiji di bindaka ko ande e hakkileji Afrika
la sagesse africaine
nder kibaruji men dimin hano andi nonni nyande alkamisa bitti nonni min andini wiide ni hano company mo orange nonni cher nonni mo do gallu nyumay nonni company gidi ni di uddama garrafi jobol hano kede jangal nonni de habaru kebaado nonni kenga do lawol habaru mo jeune afrique nonni holli wiide ko watta hano milliarduji no gayi didi kede sefa kambe tokkoti nonni ko ummoyto hano millionji capanɗe tati e tati hano ero non ni ko ɓe joɓay noon ni ceede janngal de leydi men Niger di ko watta pecce capanɗe joyyi dow herme noon ni har ko ƴe watta jawdi ɗi ɓe gollirta nde wakkati on ɗon ni ɓe kolla e deƴƴere maɓɓe noon ni ɓe kolli har ko ƴe watta hano haala ka hana haala goonga ka noon ngam wakkati on ɗon ni ɓe kolli wiide har ko ƴe watta gol laawol noon ni hana goonga ngam ɓe kolli wiide ni illa hitaane duɓeɗeɗe jeetati noon ni ko orange Niger singa ɗo nder leydi men Niger noon ni ɓe gonɓe joɓa hano ceede maɓɓe ɗum ɗo ɓe kokkana ɗum noon ni dow habaru maɓɓe ko hano Jeune Afrique yewtinoɓe dow hano fi diina alsilamagal noon ni ɓe département mo région mo agades noon ni ɓe cingi biroji maɓɓe noon ni biroji ɗiɗo kan yata de koa guite noon ni dow ko ƴewatta hano kulle kewɗe noon ni nder joɗa kaale moɓe gaɗi o noon ni hano jeɗɗire wittine nder ɓangere hano tudu noon ni nder pottal gal ni laamiɓe e horeɓe kewɓe noon ni kamɓe kawri to pottal maɓɓe gal noon ni hano nafaka hano ƴewtinoje ɗe kan woni no horejo goto o fantinimin noon ni Altes Alhaji Oumaru hano Ibrahim o holli bandimin Moussa Mamman
biro ƴewtinaki golle ardinaɓe hawju diina wakkati singano ɗo waɗi bawɗe mum fuu golle biro o du booɗi misali dow laabi durwude tabbintina jonde jam e hakkillo fukkingo caka himɓe faadu ɗum ƴami ɗum ñammina golle biro amin ɗo ngam iri komin gaɗi ɗum no wawi laato laawol heɓude mosola hirñere e bonondaji gonaɗe no gaɗi nder cakantaraje leydi meɗen ngol ɗum ɓeydan du hokkude diina alsilama ngal sembe wattangal nder ɓerɗe himɓe ndenne natuɓe biro agades o durwan jam e hakkillo fukkingo tabbita nder région agades e nder reedu leydi
fuuamnlerpirlada
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji
ñande fuu dow studio kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capannay e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kala ngu yaadu leydi Niger
nonnon ni har ko ƴewata yewtere men pindinol leyɗe duniyaaru no juula ñalaane ittaane gal larɗuɓe duniyaaru noon ni dey bumɓe e lutuɓe noon ni hano ɓe korrama gaɗa nder région mo mbiyen ni hano agades noon ni ngam jandeji ɓe kiɗi ɓe gaɗa hano jandeji ɗi ɓe gala ɓe jarɗe yeeso noon ni ɗuuɗal keɓay sa'a jangga yetto yeeso noon ni noɓe guiɗiri noon ni ɗum ɗo waɗi ni hano bandimi Anissé Karim noon ni jaadimin o yehi to pottal gal wakkati on ɗo ɗon ni o waddanimin ko min kettinto nani ko o heɓoy
to l'école sabo gari mo agades potor on classe goto ittana sukaɓe lutuɓe Mohamed Rufai jangguino nder école on ɗum tawa kena e wallude sukaɓe ɓe jottina jande mu'en
donc ça fait
duuɓi jeetati ni komiɗo wonde sukaɓe ɓe bundanɓe illa sei fa sem 2 de gonga iɓe godi basira tawte ɓe ɓuran ma jo en guite ɓen anden ɓe gala ɓeɓe jangga ngam ɓe gala bawɗe gom ko yaaha janggo wata gom
leurs études
ba ko ɓe sukaɓe larɗuɓe no godi basira jande ɗum tilsu e maɓɓe no e accude jande ɗen gal laruji maɓɓe Sanusi Abdoulaye duuɓi sappo e jeegom woodi o woppana jande classe CMD wuro ni o tawa o wurtatako
j'ai fréquenté les écoles
ɗo l'école jon en bundan janngumi illa sei fa mi heɓi certificat an komi heɓi certificat an du mi heɓay sa'a ko yaaha janngowatogom wuro ni gommi miɗo jooɗi gomnati du wala ko waɗanimi ngam wala janngirde ñiɓane tomin mbawi janngude hana minen tan ba pahuɓe gom keɓuɓe certificat mu'en wuro ni gonno jooɗi
to saaroɓe maɓɓe ɓen ɗum handi tefanede mosalam Oumou Moussa no inna sukaɓe tato wumɓe noon woduɓe talki certificat
dakaci ambuɗola
koni janguirden fitta min jaari sukaɓe amin ɓe janggui fa ɓe keeɓi certificat laawol heɓaki ko yahata CEG iɓe giɗi jande den fa hana seɗɗa dow minen giɗi dabare heɓe koɓe ketta ɓe jangga hanno sukaɓe fuu janguirta
to madame Mamman Saratu kawjiɗo jande sukaɓe larɗuɓe nder sarusiji kawjiɗi jandeji les région o himɓe no andani o saɗorma to makko rafi nare noon
minen godi rafi keƴorna jangguinoɓe ñañuɓe kanuɓe kokka sukaɓen andal nde ni ɓe jottake CEG ɗum saabi ɓe ketta ɓe jaara jande maɓɓe yeeso balɗen ɗe toni horeɓe kawjiɓe e fi janguirɗe ɗen gari to ami min kolliɓe saɗarmaji ɗimin godi ɓe koɗi ari
ngam heɓande mosola o saɗorɗam fedde leydi Niger jinganoɓe himɓe larɗuɓe nde agade Bangladesh watti dande yaade e ardibe ngadanno watto fu heba sukabe lutube e wumbebe tokkito jande mu e no wodiri
do min darnata habaruji mi e fulfulde seyde lamdo holli min jiango
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do Facebook studio kalango
Facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum